ihe egwu a na-akọwa ọbịageri.
Lekwe ọbịageri, ọbịageri Obiageri bam bam.
Maybe I'll go.